ibuhlungu ubuthongo buhli nyembe zizinqumle zombombo ndikhumbula sithando sam inhliziyo yam ibuhlungu ubuthongo abuhli nyembe zizinqumle zombombo ndikhumbula sithando sam khala nam wena ndiyo Well, I know I'm Zainer in a new dream Well, I do not know Well, I know I'm Zainer in a new dream Dileli ngomqolo Ndijonge phezulu Nyembe zizinqumle zombombo ndikhumbula sithando sami ndileli ngomqolo ndijonge phezulu inyembe zizinqumle zombombo ndikhumbula sithando sami khala nami wena ndinoni Sithando sam ndikhumbula sithando sam ndikhumbula sithando sam khumbula sithando sam khumbula sithando sam khumbula 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 khala nami wena